Yamde jetti silmaji chapantati do Dakar yamde sapo silmaji chapantati Paris odosa woni wakati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko
tobbe hemawde kabaruji medandi handen na hibbini lebbi nay ko fitnaaji puddi hakkunde Ukraine e Russie di fitnaaji chaabi kitidalaaji kewdi ele ile adnarndu hertanade e bangi ngure hertanade du ele runde meren Afrika do lir Senegal jamma hankin silmaaji kurdi dillere taasaaje e uddode putije cheifanno en nokkuje kewde Dakar lundi be laamu o noddi dum wade fa njokka holude mette mum enna laamu Senegal to leedi Guinée tonno fedde FNDC ana sartino majjade alkam sar handen jonnon sarti o dirtinama sabe e wi mabbe be njabi suwara horebe dina doni horebe dina leedi ndi jonnon be ndokki laamu Guinée yontere no yawiri e fudda kaldal hakkuna mum e pelle leedi ndi handen yo alkamisare nogay e tati lewru jego bordu e hitan udnaaji didi e nogay e didi teddube hedibe RFI fulfulde onon e jam arane kabaruji di to leydi Ukraine do woni kabaruji Ukraine handen hibbini lebbi nayi ko fitnaidi puddi hakkunde Ukraine e Russie handen dental Europe ana hani fudda jonde to Bruxelles imade majum yo jewde so tawi be jaban ko Ukraine tewti natude e gal dental de wonno nyalal jabbide de horebe Ukraine kolliti ana jidi natude dental Europe di fitnaaji kibbini nyalade temdre e noga handen sikki wala fitnaidi do gaddi dalaji kewdi e leledde adnarno fofa e din ana hen etidalade Afrique hebi e ko habbodi e bangalla ngure jantore Ibrahim Nyanga
hare hakkunde Russie e Ukraine adani chadele leydele Afrique e bangal ngura so en tumtima Cheikh Tidiane Kande wondude e Ibrahim papa Diallo
ko dum waddi o guerre Ukraine e tampini leydele Afrique de particulièrement leydele ni Senegal parce que yi wattu do no probleme o hewri e Senegal puriji di beedima ko dum addi president medan o wondo actuellement president Union Africaine le président Macky Sall yahi khawrugol e o ndire do Vladimir Poutine pour hambo yoyo e problème non heewi ko maran gudura damole de fi batoje de ara ko nyamereji ni kala wa yottade ga
donc Senegal wadi depan ko heewi e ko yurata won ruu yurata heddi Ukraine taw guerre hen importe Senegal ko
hare de non so jokki ma addan cedele leedi Senegal e bangal jokkondiral Cheikh Tidiane Kande ko windi yanke
bay kala ko heewi e leedi wondi ko maran leedi battinindi wala leede de ngandaranta ben mbaddi affaireu sehele yaaga den kala be tawe on probleme
Ibrahima Nya Dakar RFI
do Senegal fahane kedo teden e noddandu na jemirore fedde lundinde laamu leydi ndi jam hankin wakati yamne nogay tasaje e uddode putije e konkama e lenukuji kewde Dakar e wilundibe be imade majum yo holude mette mabbe e laamu Senegal ko sabi doggol mabbe jabaaka e subngoji e depte en Fadima Sy tawanoma e lebboli di
Labi Dakar di dilli no hanki jamma fodde chapantati silmaaji sukaabe njalti ha heewi hungude buluuji hono Ousmane Sonko yidirno ngam hollude mette mabbe leedi ndi fallu galasturi ko goto e mabbe
tambi ko leedi ndi musi yimbe be golle ala
ko wi mon njalte
mi njalta mi yara mi wala message pour ka ko andi won ko wana law wana gongo annani mi yidi ko o wara election organisation normal yimbe fu boka kala gani ko andi ko population wadima wata gagna
ko mettimo ko metti hawaba hay so tawi kanko o hongani e bol
leddi welani kam mi yahadane Sonko mi yahadane Macky Sall parce que hay Sonko so arine c'est la même chose mais min dañe mum espoir da min dañe mako espoir kam vraiment
wadde dum tahi yaltuda
eh mi yalti mi addane hay dara non kon mi yalti mi de yeb ambiance
e sahande suka bebe ne sepp mawbe be ne na jaha haaju mabbe bangura holliti wonde gede baadi ni umminani mo
mi waata naatre dum parce que kon wadi c'est le son rewti mi yam mi wedo carte mi jodo galle ne rulo mon mi woni fama ah kono comme to tu yalla wadi jam yalla du jam e leendi
nden tawi dudal mawgal cheikh anta job ni dil kono gol lawul jango bebe sippi e jam Fadi Massi, Dakar, RFI.
To leader Mali, handene woni nyalane tato berde e balde tati de laamu leydi Mali suubi saabe hono wargoji civil en e leydi walla bankas hakkunder leydi ndi caggal de pelle civil en e politique bakingo wargo de pelle noddi laamu leydi Mali tinno darto darodo handrade pati hono dido wargoji pelito kasin e leydi ndi meccintindo non hono go wargo e le ngal diwal bankasa e wi laamu leydi Mali dum saabi ki mayde civil en temeder e chapan tatone didon jonnon fa hanna fa so tawi laamu leydi Mali ana sappi fedde jihadi en kobe noddirene jeni e saba di warngoji tafon e sama gonde no fedde fay wotre holital wide kanyuma wadi di bonandaji to leader Guinée ton fedde FNDC nde fedde civil en leydi nantini hono bortini majegol na ben seppo go sartino wadude alkamisar handen e wi mabbe be jabbi hono dirtine gol majegol tiagal surode ardebe dina leydi Guinée jonnon e be ndoki ardebe labo fadde Guinée yontere e tay ben don dawri kaldal no wadde ta hakkunde pelle de jantore Mamadou Adama Diallo
e ner nyallal alarbangal mawbe dina yankobe e ka dawla yahi yidi e horebe FNDC wo wota be latin go seppo telisal tawado e be ko hobe no yowta
menen FNDC ko men yowti inde bibbe lagine ben fo ko yo men yitudu men yewta ko woni tampinde ginen ben fo ko e hore hara nantundiral bantal e yargo leso leedi ndin e hore uttu bay hay kala gere wadi ko ma yitude e yewtude hare ko woni ko men haldi yo men wawa wadude
Ablaye Oumou Sow feqinawo kabaru FNDC wo fedde mabbe den hino teddini ko hobe leydi ndin
ko fi potitin gol manifestation me on ha le 30 on yido ko tawnde mo coordination regionale jidim fop pari do e ore be dina e dawle fop hewti do inni men yo men jonnube chance be yotida e lamungu fi lamungu uddutu e carte de dialogue
sartino yo de holare nyibu wo FNDC no landi nun dal telisalla
FNDC weltori men e ardu amen dum le holli sago mabbe koyo wono mawbe ben Burkina morhona ba harakala mo be yewti be waway dahude mo fi hara be fonne bibbe lagine ben fo
jagordo kippudo fi njubudi lamu nabani mojobe politique et société civile batakuru fi udditugol yawtere e aljuma nogay e nay lewru jega buru ujune didi e nogay didi Mamadou Adama Diallo Konakri RFI
to leader Congo do woni Congo Kinshasa alalbare kenginde nyinde e Patrice Lumumba yottigi ona lua ton woni to moyi adna de nyine tan e chaldi odo horejo kiddo Congo barado hitarudner e temere jenay e chapan e jagum e goo hono de nyine tan heddi e chaldi makko di ko wawe yitede yinbe hewbe jalti jabbade de hollude du weltare won hono ko kemti e chaldi makko di le balle sappo garoje de nyinde yilnete e leedi ndi nokkuji kewde e fadde mayre e surede on don sa non hono fitnaaji di hakkune murtube en 23 e konu kabe Congo dum du ana jokki ana sabi du hono e guru yinbe hewbe e le diwala rutchiru e diwala niragongo be egube ana chaki le ngalluji kewde de fitnaidi en jottaki tafanna limore mabbe andaka jonnan e wi pelle kewde yinbe udnaaji ngoni egube to leader France tonno tiagal balle didi horjo leedi Emmanuel Macron ana silmina pelle politique France mo sefki jam hankina mo noddi welitre wade e bangal jogola lamu e bangal du du woni bangal gouvernement e bangal du hono député mbé mo holliti du salaire makko e joinde gouvernement mo pelle de kala tabete e mudum kerden Emmanuel Macron horjo leedi France Abdoulaye Diallo firti halaka e fulfulde
la plupart des dirigeants que j'ai reçus
ouri e hore be mi dismi mi jaki fi darnugol gouvernement xawtaado hewbe mabbe kadi holli yidde mabbe simbingol darnde mabbe ngam volana ibe farosi ko wayno tonkuli nyametiji din wano hebugol golle ha e denangu leji ndi ido sikki tun fewndo do hino wawi wonde hebe bural depute burungal yajde fi nobe e huwira ido andi non ido felliti e burugol e dawro gila nyande aranere den mi hutori ko wayno no feewi e ka jabal makko ido andi darnde urbe e mon salade e fi podondirde ko ala wonana to bangue dawro kono yewta fewjoda ha famondiral hebo e golle hawtade newo mido fala e de jonte arode yom buru sembinde de darde mon
e responsabilité
keri den do Emmanuel Macron horejo leydi France Abdoulaye Diallo firtuna halaka e fulfulde timniren kabar yudi to leydi Afghanistan dimbago leydi jamma hecci hankin leydi be de godda kerul hakuna Afghanistan e Pakistan e hisa chakitiga hokkede nyakata yinbe ujinere e maybe hen ko fotiru ujinere e temen joni wobbe e barmi e wilamu anaba jati limore maybe be beido yamde jetti fawi silmaji chapan e nay do e le sudu halirdu RFI fulfulde bismillah mon e joktade ko hedde kabari di ko jabbade Rama Diallo e yeftere choftal balli
choftal balli
e yeftere choftal balli Rama Diallo aslimnama aslimnama
misal minima Abdoulaye
bismillah ma e choftal balli
Abdoulaye kibaruji choftal balli den andi fuddude kenga alarba jokkolural Sadio Mané e Bayern Munich gondi tiagal dubi jeegom delle to Liverpool de Sadio Mané kanko on do acci jonin inde e gal didal tiagande o himli ben don teddungal e bal juguji kewdi e lolude pidi ballon Bayern Munich e Bundesliga kambe beltori hijabuma ko en kedo Oumar Mamadou Sow mo watanan e golle Sadio Mané
La team gondi wonde Sadio Mané fettat edi do dubi tati padi koto Bundesliga to leydi Allemagne tiagal dubi jeegom di o fettidi e diddal Liverpool biddo Senegal o famondiri ekipu mo Bayern Munich kono gonal Sadio Mané to Angleterre yejjitaki de tawno FIFA ma e tarik o imori Liverpool ko e teddungal mawngal e rayeji di newnaaki kala pijo walata ballon gile e Premier League Ligue des Champions Mondial des Clubs Super Coupe mo Europe Coupe Angleterre kam e raye Coupe de la Ligue dum fofu biddo bambali o hebi rayeji mum e lulde makko ton o fetti kawri temedde didi e chapandi jegom e jenayi o loggi bituji temedere e nogas o rokiri kadi ballonji chapandi tati e jetati latidi bituji e diddal ngendi Senegal dande Sadio Mané mantini mo hen gilo o ari o ferani e etari gamdi leydi ina heba jolle towdi e fuku ko ngal Afrique den yidi la team nyande jegom didi buru ujunni didi e noga sididi de Senegal hebi rayi mudum gadana coupe d'Afrique tonto Cameroun e yeso Egypte mo Mohamed Salah mo rendono hado diddal Liverpool
Abdoulaye ele kibaruji di do Bamba Dieng bi Senegal goddo fido to Marseille kanko do hebi DC walde LFP mbaljugo buddo tinnade e pidi hono to championnat France en lehi e pidi partidi di o wadi mbaduji jedde kawre noga e joyto on championnat Dieng o danyi do o DC wal NFP ko rewi e mbaddo urdo urdo mojude na bien ko buri muinade e ido pidi Abdoulaye
Mozambique en jabboto hikka kawrute ngo ware hakkune lede e timde geci
non Abdoulaye fedde kafo humpiti ko jahango aljumare urja wadete to Maputo ngalure Mozambique wakati njamdi jetati subade hono andude e dide e tondiroje e coupe pidi bishokera hitande hikande dono pidi ballon do jalindi tiagal Senegal hitande faltine Mozambique jabboto coupe no gay ego yahde chapande tati lewru sapo udo Abdoulaye dono lewru waroru ndu lewru sapo udo waroru dide jeddi chakitoto e hono sahade dipidi kambe wono ko jokkata kawle de to Mozambique
ajarama Rama Diallo
koddo men hande
handen hibbini lebbi nayya do woni balde temdere e nogay ko habo hakkunde Ukraine e Russie fuddi ngo habo wadditi dalaji mawdi e leede kewde adnar ndu e din an henna beedegol cogguji ngure carburant e ko nande mudum handen e kodo meden kanko mo wiye docteur Ilo Allah Diallo jom andal kertane do jokkondira kon leede o mo yewtuda e Ibrahim Timiba ko fawi e de tobere
Ilo Allah Diallo misal minima
jam salminima am
hande hebi balde temedere nogay gila hare wonde wadude Ukraine fuddi de hare de Russie sabi addi battane bonde e aduna on kasengo Afrika ko hondum e batte de hare wadi
minka e milo an ko pammi e bonegando hakune ikan e risi o komo torra o mo hebi waddande lede balede antirtede afrique o torra ana jodi e jolle kewde de so min tipso de fu mi futira jolle bangal nyandu woni kulleji demetede hono alkama e hono ko watte e buru fa nyame yi kulleji hono mo e kay jonde wonnde ko jodori bangal essence e gasoil e ondo petrolu ko hani watale mobilage na e matinyaaji yala an golla o torat dum wadani afriki parce e aduna o ko remete ko ko ibata e kanye gas ngaji e petrolu ngaji ibata ko buri hewdi henfu wu leedele Russie e Ukraine ay Allah wadi beene kadi ay ene Afrika hande en kebatama ko an ko anay ko tampini ko
ayewti cogeli beydima na feewi e ko fati e pijigo dum ko wano kamhuri e Francine Kore beyna dum blé wano wa carburant wala kuban kadi dum fo beydima ko hondun Afrika hani wadude e dem bangé ngam ustugol beydagol din cogeli
Afrika ara hani hande famude hana jodaade fa goddo nyamina dum fa goddo wadna dum hunde sabi hande sa fecci aduna o sa fecci lede aduna a wadi lede temedere lede mali hewre o demal way wadde do fu e do Afrika woni ay nenno dum yo yaage jaati Afrika ye hande jolbere mu ana haddi e leedi ngondi ndi wala fele Afrika be kiri famude o hakile fu lede Afrika ana tanni rentudi dokondira juude fama kanyu en kani golande hore mu woni bangal demal sana ndente boneji di mota tafo motem boneji di hakune mele to boneji moti fu demangal wade ko kaaji den ko tawe enen hore men demanta hore men ay bangal petrol e gas ngaji du ndu so Afrika nangondiri ngarti ande e jangude moti jorale donde lede godde fu yama nafandige du sana do no wodo joni ka joni joni wala ko bawden wadde wala ko bawden wadde sabi moyndi di kulleji yo duudi yo boneji duudi e duudi e duudi dun enen en gadaaji don me an hando kul en famuka enen kani imonade golle o yalla enen fudda golle o yalla duube garoje di enen bawta hoore men e bangal nyandu e bangal assurance bi petrolage
kulal go professeur Dial no fati e nyolu o beyna dum e Francine Kore engrais sidele de Afrique hebani engrais e de hitande do hande hege sataki jala de Afrique wano o lando o horejo Senegal hollirni Macky Sall
dum dum ngonga kala ko ngonga jati ka ko mbimi ko joni 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 o wala ko mbaw en wadde mais bangaleji ko woni joga engrais ngaji ko en kan andude engrais ngaji e woji lede to ko to yo engrais ngaji mbaytaaji engrais ngaji chimique no dimbiete ay ene joni eden kanitinaade mu ine ko wete engrais végétal et engrais naturel ko engrais végétal et engrais naturel dum woni ko iwata e ledde e kanyo ko iwata e dabaji mede eden kan fuddude mu inde dum yalla fu kon jottede ndome engrais ngay tuba ko yalla ana fadita ka bangal hono yolbere ko wawi hedde Afrique ko min milal yalla wonko boden wadde ko sabi fe ko wana bone Ukraine o e Russie ko bone ana e beedele kewde Afrique e hore mudo so didi so kawurti so engrais walali nyandu walali fu yamaka den leede jide yolbere
gila de hare fuddi professeur Dial horebe Afrique mobe Afrique bami peje gam dartagol o alhali
ah minka ko pami dabareji ko lebele Afrika ko ami ko fu wana dabareji timudi dabareji ko banta ko e won immi be ngey kaldo yi e leedele godde do woni masala hono Chine hono Inde hono Russie en jati wi halna be anda e bone o ene Afrika en gala he fati be fani nyandu fati be pandi nyandu ko wato Afrika ay dabareji be pi ay mele mera e puddoje dabreji ti nafa ka di ngana dabreji dumutul jomu e woni shin e be godde do kobe en be ngaran beedude e chogumaji
no gassalam dal sakitingal professeur Dial Afrique no wawa hebude moddere wala ko hondunge moddere Afrique wawata danyude e derde hare wonde wadde Ukraine
minka e famo ko Afrique wawi hedde o bone fu yo hebude hakile yita hande ka kayndu yoni imade golano hore mudum golana yimbe leedi leedi Afrika dum woni ko bone o haane holde Afrika Afrika imaki so dari fa hono o bone so wari kasi fu leedi dibirta ko sifi Afrika dibirta ko sifi jolbere warandu bone di barandu donc hokka Afrika hakile kanyu leedi mondi leedi le bodde hele an kan nan gondirbe yalla anan golla dum woni hakile o bone o way hokude Afrika
professeur Illo Allay Dial mi jarni ma sanne mi yetti tiyabo
tiyabo
mada Illo Allay Dial jom andal kertanido du jokkondiral hakkunde leede mo bi leedi mali kanko wonno kono meden handen mo yewtidan no Ibrahima Timbiba e tidallaji di fitna jakkone Russie Ukraine jottini leede de hertanade e leede meden Afrika
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde jewtade kabaruji meden alkamsar handen nogay e tati lewru jeego bordu e hitan udinaaji didi e nogay e didi gonno handen hippini lebbi nayya do woni nyalaade temedere e nogay ko fitnaaji buddi hakkunde Ukraine e Russie di fitnaaji chaabide tidalaji kewdi e leyi led adnarndu hertraade e bangel ngure e leyi lede meden Afrique de cogguji di fof ko beedi ngure engrais nambe na nyolu nadu be mbi birgi fa e yottade carburant e ko nande mudoma do leydi Senegal jamma hankina silmaaji kurdi dillere tasaaji uddo de putije cey fan e nokkuje kewde Dakar lundibe laamu noddi dum wade fa hanna be jokka holude mette mabbe laamu Senegal ko tawa doggol mabbe jaba ka nangede e subngoji depute ne kandi wadde e hono e lewru darotondu to leydi Guinée ton fedde fendese ana sartino majjal alkamsar handen jonon sart o bortinama e wi mabbe be jabbi surore hore be dina leydi ndi teddube o jaarama enen jango e kabaruji goddi